Ngikhulele eGwanda, ngafunda khona, okwamanje ngumsebenzi ePretoria. Ngiqale ukusabela ngisasemncane eprimary school, ngiyingxenye yeschoolchoir nasesecondary school, njalo nasesontweni ngiyingxenye yechurch choir. Ngijoyine amanye amaqembu ezomculo ne-arts eGwanda, ngikhula ngafoma namanye ama-groups esikhula nje kuma-functions amaningi emhleni, emishadweni nama-competitions amaningi sade sayafika ku-music crossroads.
Akutheleya abalaleli ngalo mculo wakho unamazakade amangaki njalo ingoma lezi zibhalwa ngubani?
Mina ingoma ezingu-13 okwamanje. I-albhamu yami yakuqala ngayirekhoda ngo-2019 namanye nje ama-singles ebengilokhu ngiwarekhoda. Lo nyaka ngirekhode ama-singles angu-3 engiwalontshe a few weeks back. Ingoma eziningi ngiyazibhalela, then kunezinye nje ezingama-folk songs ama-chorus engiwengezelela amagama.
Kuthandela ukucula esemncane uMinenhle uthi kukhona abamenza ngoba nomdlandla wokufuna ukucula ingoma zokholo.
Abaculi u-inspired me endleleni yami yomculo wezokholo, abafana noRebecca Malope, u-Ivy Kombo neMahendele Brothers. Okwamanje ngisizwe ngabanye ngemibono endleleni yezomculo yokholo, abafana noCarol Muzambi noPlacidus Madora. Emculweni wami okwamanje ngisebenza noproducer abamuthiwe ngu-Diva Sayo.
Ngizobe umculo wakhe wetholakala abalaleli. Imfakele izandla limlandele njalo nemakhasini okuzilibazisa. Bathele madube.
Ingoma zami zitholakala ku-YouTube okwamanje, lingafika khona. Njalo sine-Facebook page, lingasilandela. Sine-TikTok and sisazongena kwamanye ama-platforms.
Besigqwethisele nominenze Dube kuzerowoza the Friday namhlanje ekuphokelela umculo wakhe wengoma zokholo. UNkulunkulu alilondoloze lonke libe nempelasonto enhle, inkalamo yezethizo sibanda.